kukata na kupabusha. Alinga pima nishilwe na wachile myulu palifwe fwechitatubi awe tata mulimu fyashimusuma. Inkumbushenu tata shakusungusha ishakutina ngutu vifyashami kulimwe tamu chinja ama tontonkanyo yenu palifwe chine tata mulimu fyashimusuma.
Nikuluse nenkumbushenu ego ifwe twa ikalila u kufika nelelo. Umweo umuthende nikuluse lwenu twa kwatila kuluse lwenu tata nikuluse lwenu. Nikuluse nenkumbushenu eko imwe mwatu wikishanya kulimwe mbene nakutupela ishina liakuitwa vana benu mwalitulubula mwalitupa umweo. Uluse lwenu tata
nakupabusha
nakupabusha
alinga pima nishilwe na wachile myulu palifwe chitatubi awe tata mulimu fyashimusuma. Inkumbushenu tata shakusungusha ishakutina ngutu vifyashami kulimwe damu chinja ama tontonkanyo yenu palifwe chine tata mulimu fyashimusuma.
Nikuluse nenkumbushenu ego ifwefwe vashali abantu twavela hivyo ifwe twa kwata tekumaka Yesu nikuluse lwenu nobubile bwenu mubwingi bwa membushe Yesu isho tuchita tamufumya po ichite mwiko chenu pamyeo somebody's. Uluse lwenu tata
nakupabusha alinga pima nishilwe na wachile
myulu
palifwe fwechitatubi awe tata mulimu fyashimusuma.
Inkumbushenu
tata mulimu fya shimusuma
tata
tata.